Baba wethu sezulwini Yesu inkosi yethu Jesu Christu Ngwele umuhla akekho njengawe Namandla uyabusa phakade Kusukela uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa Wena bukhona Wawudala umhlaba ngokukhuluma kwezwi lakho kwavela uNkulunkulu wethu ongcwele uthe usudale konke wathi kuhle wasuthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze uNkulunkulu wethu onamandla siyakubonga ukuthi ebuNkulunkulwini bakho umuntu esewile uye wakhathazeka ngokuphila kwakhe wanikela ngoJesu ezelwe yodwa ukuba abe umhlatshelo ongenasici wokhululwa komuntu abuyiselwe kuNkulunkulu ingakho Nkosi nantambama sikubonga sikudumisa sikutusa bomsebenzi ongaka owenzile ngoJesu esiphambanweni iwona lo msebenzi osenze sabuthana sivela kwiinkalo ngeinkalo sathi sizoza sizophakamisa leli gama osinikezwe lona wabuthe Linye igama elinikeziwa abantu kuba basinde basindiswe ngalo igama lika Jesu. Lona lelo gama soliphakamisa namhlanje ntambama. Igama lika Jesu. Phakama Jesu wethu, phakama wengamela umhlaba wonke, phakama ngonyama yomndeni kaJuda. Phakama wundlu, phakama wenozayo the soon coming king. Phakama Alpha Omega. Topalayo, I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man. And he says, He shall dwell within them. At he, they shall be his people. He says, The former things are all gone away. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uma umuntu ekuKristu isidalwe sisha, dala kudlulile yavela kusho. Iyo lento soyimemezela uNkulunkulu wethu sikwethembile Iyo baba lento esizoyimemezela yokuphila okukuKristu Jesu Kekho njengawe siyabonga Kekho njengawe oJesu inkosi ephilayo Amen Amen Ameni, ameni, amen. 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 Ameni, amen. 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 Ameni, yetu, amen.